ladies and gentlemen.
Yeah.
Dogo ila kaska mambogo mina dogo kama uso na kichogo na mkorogo na mba shaf soma logo speedy kali break ya kwanza mbaka togo mala mbili nikishusha kama gogo dugu mbio ndo na kamata kijiti physically mentally fit uno namba moja kwenye list mbele kifua ni kama titi na kukiri na fukia kama it yere like father like son like moon and sun like war black globe chidi benzeri tan like fire like bun like me kama fun like remix mchezo kusha hapa yani done.
Dan Didi na come hivi na brown city like bad boy design ya bigi na Sean Didi vyumba vimejaa wachumba vinega ni kazi ya wakubwa so wakuna teenager mapendo daimele kikatoliki mapenzi pesa sina kitu jenta pendo kwa kipato kipi. We unachekesha miso says yako boy itakupwele pweta. Like father like son you like others and I'm like none think twice fam killer nicky spit to one a nice jam rap ya kuchana paka die from by
son like father like son
kama baba kama mtoto sijui utangusa nani na wote wanawasha moto
like father like son
piga simu zima moto ambie bitch na huwa mistari naleta joto
like father like son like father like son like father like son
kama baba kama mtoto
like father like son like father like son like father like son
kama baba kama mtoto
Mungu kumbuko pesa kwenye shida bro kuna mwizi wa kinyesi na wanalinda choo hawawezi shinda labda watapinda koo wananiita boy mimi kwenye ujinga po kana mdosi utaona kama mkosi muda wendi utasema ndo ile saa ya msosi sina chozi boss of course ni hustler cause ni rasta kila picha kali hata sipoweka pose haswa let a catch this pit we're the best in this wanna hate kichizi madem zao wakikutana nami wananiita songa
naam
tunaweza piga selfie
yeah. Record interview pate tuition ya hisi styles call me Zeus kwenye kitchen na hit the drum yeah. Mini boss, mini cars, missy fight, heavy white missy climb, he's a line with my son winning vibe wana tufatafata ila wana tuogo pa ondoka wana guaya tunavodondoka konga songa eh baba lishatoka paka Minnesota sound is a warm up Hindo big teams in the mainstream with the big dreams
yeah.
They respect it like the big teams We street kings leading real big teams
Like father like son
Kama baba kama mtoto Sijui utangusa nani na wote unawasha moto
Like father like son
Piga simu zima moto Wambie biti nakuwa mistari naleta joto
Like father like son Like father like son Like father like son
Kama baba kama mtoto
Like father like son Like father like son Like father like son
Kama baba kama mtoto
Yo. Tungo safi na so WCB Na kuhoa punch utadhani na hip hop TV Tafta chaki jocha fuwe CV We upe wantaki mindo cho sida wa TV Nikicheza hata gizani na pigia bao Mr. Mayweather wezi meza doza bank yao Kila jambo linalipa na panda pipa Na chasifa strike mbele ya goalkeeper Cheza salama hizi zama za ibilisi Mindo rapper wa garama kwenye mziki wa berahisi Ewe mamba mwoga usifate msafara Genge hitraki msiba wa shoga Hauna sanda unakitenge
Napo sameo alonkosea haimanishi ni tuasau Tuadharau kitokea kapotea kwa bish wao Kio kuish kwa obela kusifiwa Haifit kwa obes masnitch wao Watakabithiwa stitch zao I go harder so me kwa daka gozbi Si rap kifalo kilinga la sonyoshi Dibo dibala kasigara memoshi Kankara ya wara wara haitoshi Hista kaki puff mwenye pisto Ni atari akikoki juwe ni kipa kukosi ulipo Sichoki na hip hop sitose miko Sifosu jiko boss malipo hautoki mshiko
hey, hey, hey.
Shuki ya kufunza nani Hauzali nae unajikuta nae ukumwani Like father like son Like father like son Like father like son
Kama baba kama mtoto
Like father like son Like father like son Like father like son
Kama baba kama mtoto Shuki ya kufunza nani Hauzali nae unajikuta nae ukumwani